Virginia Commonwealth University Department of African American Studies, in collaboration with the Richmond City Council Slave Trail Commission, is inviting all African Americans 90 years of age and above who were born and raised in Richmond and or the surrounding area to participate in a Richmond African American Oral History Project. For this project, the VCU Department of African American Studies will videotape each participant so that the future generations will have access to the wealth of knowledge and information contained in their personal stories and experiences. For more information, please contact Dr. Sean O. Utzi at 804-828-4150. We're going to hear a cut now from Yulu Mabiala. Let's hear a cut called Maka from the LP called Judoka. See if this works.
Akabie bonga na ngai na bambanda, eloko na linga kaka brate. Akabio, akabia goe momekando. Na kokufa bona libala na kotie. Akabi ebonga na vranda ka, akabi ebonga na ngai na bambanda. Eloko na linga kaka brate, akabi o, akabi ango emo mekano.
Sua in fondo o nino yo Reno na
Toka makoka bola mikolo misusu na mbanda Toka na kabo yete homo balinanga Masi ni akabaka mo balina mo kini ye mama
Ambala kanga nazala kana nuna tiseto edie Azaraka na kitoko ya tala tala te odie Zoko sembe sembe bote ya motindo yo Azaraka kobenga ngai mista katia kartye Lelo mombani azimbongo toko miye pele o Kala elongi nanga eme mipona zuwa na ye Kaina lembi
Toko mako kabola nikola misusu na mbanda
Oh mama
Toyoka na kabo yete obo balinanga Mwasini nyakabaka mobali na mokini Eh mama
Babota kanga mwana mwasi moko na familia odio Bale kinyoso malandinga impana mibali odio odio Azalina no mikemba ebi na no la bite
Mawananga
Nanya kosa mele langa iso kile lo likwai Elongi nanga ipauni ya sanda na boye bebe kwa malo kwa mosulu kutu Nai na boy, dendo yo Kala elongi nanga e change forma papa Kai na lembi
Toko mako kabola mikolo misusu na mbanda
Oh mama
Toyoka na kaboye te obo balinanga
Oh Como colomo susu na tuni alobi azwa ke na se akwitie
Biskalate
Kai konzoto mai mai na kosuka wapie Kala elongi na nga embi mimi sisa mama Kai na lembi
Toko mako kabola mikola misusu na mbanda
Oh mama
Toyoka na kabo yete obo balinanga
Oh sheri
Mwa mwasi nini akabaka mobali na mokili eh mama
oyo Jean Jacques
Jean Jacques
oyo Jean Jacques
oh Jean Jacques
oyo Jean Jacques
Jean Jacques
oyo Jean Jacques
oh Jean Jacques
ay moto na lulaka etudio na ngai na bala Opekisinga olobina mbala kamarade na yo
Ela
O kamarade na yo auti kozwa ba diplome na mposto
Paris
Oyo Jean-Jacques
Jean-Jacques
Oyo Jean-Jacques
Jean-Jacques
Oyo Jean-Jacques
Jean-Jacques
Kaina bona ngaye Kaina lembi
Tokoma kokabona mikolo misusu na mbanda Oyo kana kaboyete o mobali na nga Sini nyakabaka mobali na mokili e mama
Sikini libi ipiki mikili bilibiki Sikini timiki ipiki mikili timikili
Omu noko nini yo
Sikini pereli miti minenge kele kele kipesi
Papa na seshi, omu noko nini
Ipiki libi 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 miti milingi
Thank you. mokili moto atinga malangai tala lelo yo makomi koka mwangala kamche bona likambo ngambo ya kibomba nda baninga nasali nini bapanya beso makomi kokote langa nda kakisi nasali nini bapanya beso nazamo bimbaba yebili kambo liango mokolo mosusu baeliga na mache Boba boba ngai pepelo, ngai mwana bato, naebi na ngai likambote. Nasali nini bapa ya beso, bakomi koluka ngai na kufa e. Okomela pema ya pamba e, soki olandinga mama, soki pepo na mobali, okobima mwe mama. Nasali nini bapa ya beso, bazamo bimba baye bilikambo liango. Nasali nini bapa ya beso, bakomi koluka ngai na kufa. Baba ebili kambo liango Nasali nini baba ya beso Bako mikolu kanga ina kufa
Mango, y van tocando yo. bonté nanga kota bakisi ndenge olingi ye ata nasalaka kende ngape nakotika te o mama mama maria onazali kale o eske francis ayebisaka ngai nazali marie na maria loba na ye atikanga kimia nazali sur na mobali ye ngape kaka wana ngape nakotika te o mama 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 nakotika te
are listening to Ambiance Congo here on WRIR. My name is DJ Dowdy. I'm here every week. You can call me here at 804-649-9737. I'm here every other week from 3 to 5 p.m. is what I was trying to say. Next week, look for DJ Greybeard and the other black music here in this time slot, and he'll be joining me in about 40 minutes for 2 hours of African, Caribbean, and Latin sounds all mixed together on the Motherland Influence. Another program here under the umbrella of the other black music that you don't get to hear on the radio here in Richmond on WRIR. That last cut was the Orchestra Bantu de la Capital from their double LP special 20th anniversary on a production music club label, a song called Machete. Before that, from Le Prince Yulu Mabiala, also from Congo Brazzaville, from his LP Judoka on the IAD label, we heard the song called Maka. And let's place a little more modern music now. Let's hear something from a CD that came out a couple of years ago. Guy just put out a maxi single, but the first CD he put out I really like a lot. I like the maxi single too, but this first CD is really quite nice. The name of the CD is Invitation. The artist's name is Kino Mabella, and the song we're going to hear off of this CD is called Maladie d'Amour.
MVA, le musicien venu d'ailleurs, Kino Mabella.
Eloko yo poligo aimé amour, gloire et beauté, et pesa kansa inamote ma bande tueko ki peko moma, doko tolo. Eko kipe ko sambisa mwana moto amour
Charles Kalambuta Aminata Ampo de Hollywood Los Angeles
Yo boligo aimé amour, gloire et beauté, et pesa kansa inamote ma bande tue ko ki peko boma, doko tolo.
Kata
fele, ay, eloko koyo bolingo pasi mingi mama eloko yo lola ngoi eko kipe ko sambisa mwana moto amour Lelo na lingi na lobae Na comprendre li kambu yango Ya mote ma maladi d'amour Oye zanga antidote
Ina lingi paneko
Eko kiko bongo la la vie moto na denge ya mabe Tope ko kumba moto na zela ya Alleluia Ave Mi pesa ki mo bimba nanga so e pana yo kansuka sis lelo e come linga ngambo oh na linga yo tara nenge na komi li poma ya maladi d'amour oh ye zanda
terapi
oh ye zanda
terapi
gonde ma volo moi aimé c'est savoir souffrir
Koto la simbi motema, sanduku ya makamu Eko miko beta beta, na paso ya engunduka Jalma na komiko banga, na kolinga lisusu nani Ngana lelie, moko salaji yokanga Mabisa mabika
Ngana zangi, shalere ime Na komiko nguluma La bandera ya balo sango La joie ta consolation Baninga Oh mon kili et ton dame Kambo Masilou Alecha Mon kili Kapale
Rock and roll, na mwa kanai na kati, on va cracher des trucs dedans. Wandouce, mon petit, Kaye Madoka, international, vous êtes danger. Poto maboya
Chéri osalisoni Mama osalisoni Nabaninga pe nababo Tianga inayo Nana mobembo yo Nasimo swimo susu Na memela kiyokri Adoya aniversè
Jean-Jacques Panta Dio se le maire de Paris
Yo selling on my bed.
Bienvenue, Makani.
Balima, Mama Kola.
la ye ye mama mama na se mvula mana miso na nge monani mwa mokoko pokole kimingie natika no kina kwa nayo
kave mabika ya sule voki eh
Nako baby sa penzo to nangai teo Nako lela lela oyo na leli eko kibongo
Filipe bomo lompe Asya aye ma bela
telo ma Nako baby sa penzo to nangai teo Nako lela lela oyo na leli eko kibongo
Popole kadima Asya aye ma bela telo ma
Zamana banga, atenjou na kou Sorbonne de Sorbonne, est-ce que Batali calendrier na bango? Donnez nos phrases et nos coups, Félix Lucilla ou les
frères.
Ah. Chérie, mon gratin, mon délai, changez-le.
Sandra Bamba, mon film, karaoke, si c'est Steve, si c'est Lidia et si canta, alors io non vuoi cantare.
Another big sound CD coming from Christian Lema. The name of the CD is Buckingham Palace of the Diego Music label. Diego Music, a little tiny storefront, puts out some great records. That is the song Zondoros, and I think we heard Lola Moana. I'm pretty sure we heard Lola Moana singing in the beginning of that one. Before that, we heard from Jive Jonolo from his latest CD, Masanga Ya Makoko. We're on the Antebell Productions label. We heard the song called Mabele Eteleima, and before that, Kino Mabela from his first CD, Invitation. We heard the song called Malady d'Amour. Did you know that only 1 in 10 women with breast cancer has a genetic history of the disease? A growing body of scientific evidence links toxic chemicals in our everyday environment to the high rates of breast cancer. For this reason, the Breast Cancer Fund works to eliminate the preventable causes and to stop this disease before it starts. To get the facts and learn simple ways to reduce your risks, visit breastcancerfund.org. My name is DJ Dowdy. I want to thank you for joining me here on Ambiance Congo this afternoon. Stay tuned in about 10 minutes. DJ Greybeard will be starting the first half hour of the Motherland Influence. And stay tuned. More great African music coming to you, African and inspired music as well. Going to end up the program with a cut from a CD I've been playing a lot of, Montana Kamenga's CD called Conclusio Renverso. On the Bonham Music Label, we're going to hear one of my favorite songs from it, Problem. See you again in 2 weeks.
Le colonel danse dans son pays. Politizo, akedapé. Politizo, akedapé. Molengetizo, akedapé. Mole internationale Willy Amuli Antoine Tachaber Mustafa Bonga, simple fils de Dieu Honorable Henriette Wamu Toussé Mampaka, simple Bédichi Yidu Kayenge Dido Kita, Freddy Ndongala Kabea, Alisa Fantema, Anderson Okitange de Berlin, Futu Womoe,
Poema, Trésor de Calton, Glenel Otete, Richard Mombaquer de Lyon, Magali Bumba.
Tout en me posant contre toi, sera
scotifié.
Si tu gagnes à l'épée,
j'ai un mot pour te dire
la vie est telle qu'on massacre à Didier Rosita. Si la ticouille à Moulini,
Natacha, qui charge.
Persévérance ou l'onté, il y a moi qui fais l'empathie d'un chopin. C'est ma camoule, le rythme qui va y
rester. J'ai dit, tu es comme lui.
Je pose à mon pot, mettre à l'aime en caille.
Il veut lui aider.
T'as chaud mal. Ah mon
Dieu.
Ah mon Dieu, puis même le boyo. Ah mon Dieu, on va plus la Jenny Naïbo.
Francesca,
tu vas voir. Mais pourquoi la porte
Valérie du midi son image correcte.
Mon Dieu, c'est à la lâche et qu'on y saille.
Maître John Moïse. C'est vina kaka kamo, simplice bata,
mini makaya.